Chunk to supply. Supply.
Where's that? How would you depend on you? Leave it to the Galiban.
The Gali is the kid.
Wabongo.
What you got into DJ? Yeah. Tough tire. Who's right now, Toto? What you? Wamposa.
Apo, come here, Pepo, na ma Pepo. I attend, come here, Pepo, na ma Pepo. Me na sema, come here, Pepo, na ma Pepo. I attend, come here, Pepo, na ma Pepo. Come ashe, Pepo, houses, Pepo, lo malaya, Pepo, lo jambas, Pepo, lo tapeli, Pepo, lo yokeli.
Who's pagawa?
Nasema hapa ndo mwisho wa changamoto zako. Karibuni vijana wazee na watoto. Joo upake mafuta ya upako. Subiani makata watoke na majasho. Na ukija kwa pupa na kupiga na futa. Ukija kwa ubaya acha mgota jota. Nimejaliwa jifisi pewa fimbo kama ya Musa. Ukileta uchawi hapa ndo mwisho tunaotupa. I am the future wananita Mwamposa. Nimeaga nipotoka sipagawi na goroka. Madimu wanashoboka hapa kwa kuna watupa. Wamposa.
Where's that? How do you pray you? Nah, Wamposa, njofu pema ja upako. Otakavyo kuja, so takavyo ludi kwako. Wamposa, ni kufungu wena jicho. Kwane ujajua wachawi ni ndugu za. Sio ujanja, sio ujinga, sio ufara. Kwane tunajua dunia ni kuna mora. Wena Mungu kani bless. Mina shika cash, kitambo nilikuwa mudazi mumbu doales. Wesa hivi no stress, mambo ya business. Ataka mungi kunja misi wazimbo na fresh. Na Mungu akipanga mepanga tu hakuna kupangua. We kunja utakunja tunasiku utakunjua. Wamposa. Weze hoya wenye Zambia ndipe poni kudadeki. 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 Ebwana weka mauna mapepo jompe wenjo. Wona mapepo ya kuzini jompe wenjo. Mungu baba Mungu rie jumbariki sana mama kena mie. Mama kena sama west eh. The foul, the guy is fantastic, Tiki. How would you depend on you? Una kabwa na tumbi, una singizi ya masira. Respect is important, chimbi. Rio King, Rio Mze, baba. Wako boys, you are babe. Atana msira. Master, hoha.
Nachandis take a malis. Tough time, you away. Baba Bairam, wapi baba duri makila bani. Taftaira, watoto Black Cobra. Watoto Arizona, watoto akijiwe shida. Watoto wa Mungu moshie sana.